Uba no inkinga nge-sleepover la. Uba no shaya sleepover namhlanje. Ah le nkabi vele hayi kusoba showcase vele. Wow. Kabanja lapho kwa sleepover kahlangana. Akhula ngizoloko ikhulumela ungasho lutho wena. Uloku ukhomba mina uJamuza umfowethu. Aw, kanyawazi zodla kuthanda. Manje obe ushaya sleepover uzoyidlalela amashidi amhlophe inkabi yami lapho. Shaya nge-Egyptian cotton lapho. Eh? Uzoyidlalela amashidi amhlophe. Ubani lothi yebo? Kuwe lothi yebo? Wenza sleepover. Ayi, kabi yami. Hayi ngiyabuza. Akaba phela ngishaya ngehle. Uthi hayi noma kanjani. Sa. Awuthi ngishaye ingoma lapho. Shida mhlophe ma. Mhlophe. Ngizolala kuwe ntombi mangizolala kuwe ngidlalela amashidi amhlophe ma ntombi mangizolala kuwe ngidlalela amashidi amhlophe ma amashidi amhlophe amashidi amhlophe ma Tamashidamhlophe ma
Ndombe mangizolala kuyo ngidlalela
la machita mhlophe ma Tamashita mhlophe Tamashita mhlophe ma Tamashita mhlophe Tamashita mhlophe ma Amashita njani Tamashita Tamashita mhlophe ma Ngithi le ntombi ma ngizolala kuyo Ngidlalela amashita mhlophe ma Yenzani le ntombi Le ntombi ma ngizolala kuyo Ngidlalela amashita mhlophe ma Tamashita mhlophe Tamashita mhlophe ma Tamashita mhlophe Tamashita mhlophe ma Ngidlalela amashita mhlophe ma Le ntombi ma ngizolala kuyo Ngidlalela amashita mhlophe ma Tamashita mhlophe Tamashita mhlophe ma Tamashita mhlophe Tamashita mhlophe ma So yazi kumele wenzini wakhamu ngitshali